Sithanda ukunibingelela nonke eindaweni ngeindawo lapho nikhona ukuhlanganyela nathi kule nkonzo.
We wish to greet you wherever you might be, those present, to join in with this service.
Siyambonga uNkulunkulu ngamathuba okuhlangana eNyaweni zeNkosi.
We thank the Lord for such opportunities to sit at his feet.
Noma sihlangene sibancane la kulendle sihlangene kuyo, kodwa kumnandi ukwazi ukuthi eindaweni ngeindawo abazalwane bahlanganyele kanye nathi.
Although we are maybe few in the building which we are gathered, yet how wonderful to know that all the brethren are also listening at various places.
Kakhulu nokuqonda ngenhliziyo ukuthi ubaba wethu ubaba umfundisi noma ngekho la ngokwesidumbu sakhe kodwa ukanye nathi ngiyakholwa nje uhlele ubaba uyasibuka.
And also what a comfort it is to even be aware that the founder, leader of the mission, that he in heart is with us and most probably is also attentively looking at all the proceedings.
Siyabonga baba ukuthi ukhona njalo kanye nathi usilalele ukuze nalapho kungenzeka siphambuka khona njengeingane. Hayi siyothola umbiko osho ukuthi lapha ke anenzanga kahle.
And even we trust that his eye is upon us where we haven't done right, he will correct us.
Siyabongwazi ukuthi nabadala bethu futhi bayasibuka basilalele nabo sihlanganyela nabo.
Together with the older leaders that they are also with us in heart and have joined in with us.
Nokwazi ukuthi bayawukhulekela umsebenzi wenkosi ukuba konke kuqhubeke kahle liqhubeke evangeli.
Just to have the assurance that they are holding up the work in prayers.
Ake sivaleke amehlo sithandaze.
Let us pray.
Siyabonga baba wethu osezulwini ngokusigcina ebusuku wabanathi wasivusa futhi siphilile.
Thank you Heavenly Father for having kept us throughout the night that we could wake up, get up healthy and well.
Siyabonga Nkulunkulu wethu ngakho konke osenzela khona njalo.
We cannot fail, Lord, to thank you for your constant intervening and help at all times.
Siyakhuleka Nkulunkulu wethu ukuba umusa wakho ube khona eindaweni ngeindawo lapho lishunyelwa khona ivangeli ngeqiniso.
And we pray, O God, that your grace would abound in all places where your gospel is preached in truth.
Nalabo bazalwane bethu abaphumile abayemagatsheni ahlukahlukene sengathi umusa wakho ngaba nabo ubaphe konke lokho kuvela enhlizweni yakho.
Also remembering all the brethren that have gone out from here today to preach at different branches, that you would also abound in your grace, grant them all that they need.
Sengathi nakhona lapha ekhaya njengoba sihlangene wena Nkulunkulu owazi inhliziyo zabantu bakho bonke sengathi ungasipha njengokudinga kwethu.
And Lord, as we are gathered here at home, we ask that you would attend to the needs of every heart, you who know us so well.
Usibusise sonke ngalo izwi lakho.
That you will be able to bless us all through your word.
Ume naye umntwana wakho ozosikhonza ngezwi ukuba akuphimisele konke lokho okuyintando yakho okuvela enhlizweni yakho.
That you will stand to your servant that will bring us your word, that you will give him all and lay all on his heart, that he which is according to you your will to pass on to us.
Gonke sekwenzekile lakheke ibandla lakho wakheke umsebenzi wakho enhlizweni zethu.
And through it, O Lord, your church will be built, your work might expand and be built up.
Sicela konke lokhu ngegama lenkosi Jesu.
We ask all this in the name of our Lord Jesus.
Amen.
Amen.
Sesoshiyela inkonzo kumalo.
We will now hear the word. Thank you.
You know, if you're a farmer, you always plant a crop to have the best harvest.
Manje-ke uma ungumlimi, njalo uma utshala isitshalo, usuke ulindele ukuvuna okukhulu.
And I think in the same in God's kingdom, it's not easy to stand here. If you see the way, maybe you won't see me, but the way I shake. But you know why? You want, by God's grace, His work to be strengthened and to grow.
Kanjalo-ke nasembusweni kaNkulunkulu, mhlawumbe kungenge ngevele kuwe, kodwa ukuma kwami la akulula, mhlawumbe ungabona ukuthi ngithuthumela kanjani, kodwa konke kwenzela ukuba umbuso kaNkulunkulu ukhule.
And I say that for this reason.
Lokhu ke ngikusho ngalezi zizathu.
I've got a privilege.
Nginenhlanhla.
That certain times I don't have to prepare the service.
Kuthi-ke kaningi iy'khathi ey'ningi akumele ngiyilungiselele.
There are people that do it for me.
Kunabantu abangilungiselelayo inkonzo.
And you know, that's why even this morning what you hear is because it was presented to me.
Nokuyingakho-ke lokho ozokuzwa namhlanje ekuseni kunikeziwe kwalethwa kimi.
And it reminds me of that little boy who brought the fishes and the loaves. And because of that, the Lord blessed it.
Ngikhunjuzwa ke lo mfanyana omncane wayephethe izinkwa ezimbalwa nezinhlanzi ezimbalwa, kodwa ke ngenxa yalokho uNkulunkulu wayesekubusisa lokho ayekuphethe.
Kumnandi ukubambisana.
It is good to work together.
If you think you can do it alone, you go alone, you're on the wrong track and road.
Uma ucabanga ukuthi wena uzosebenza wedwa ube inkomo edla yodwa kusho ukuthi nje uhamba emgwaqweni wakho wedwa oseceleni.
Kakhulu masikwazi ukubambisana unsundu nomhlophe khona isibusisi uNkulunkulu angazi ukuthi niyakubona yena ubamfundisi wasifundisa wasikhulisa khona isibusiso lapho bazalwana mawuyisheba lezi zinto embili awazi.
More especially if we can work together, blacks and whites, if they can see this blessing as our father Uomstigen has taught us to work together so that we will receive and grasp this blessing of working together.
Nanamhlanje ngiphathisiwe.
So even today, I've got a present of the word.
Nakusasa amaNkulunkulu esigcinile khona ugogo wathi hawu malume ugogo wathi hayi malume 1, 2, no 3 ngathi we senze ufuna ubona ukuthi ugogo fanele ngithineke makhuluma ugogo manje bazalwana anazi inhliziyo yabona iyagquma phakathi ugogo uzofika enganeni othi ngane nanga ufish nozinkwa ungathini wena ungathini ulele wena hlamba ukuthi ngiyasaba mina ayi ngiphumele ayibo. Ayibo. Uyadelela lo fish nezinkwa uzobona.
Especially if an elderly person may come to you coming with this bread and fish and say, "Here I have for you." Your heart jumps for joy. Maybe you are sleeping, that is why you cannot grasp what is happening, but if you can receive from the elderly people, your heart can jump for joy.
Ay, khona ukunye ngisafuna ukusho futhi. Ngihleli lapho ngathi lapho ukhuluma umfowethu ngathi hayi angikusho lokhu kusenhlizweni.
So there is something also that I would like to add on. While I was sitting down as my brother was speaking here in front, something came into my heart and I thought, let me just share it.
Aningitsheleni ma umthanda umuntu uzosho ngokuthi ngiyakuthanda ngiyakubuza ngempela ma umthanda usibanibani hey wesibanibani. Hey ngiyamthi awusibona ungasho njengenkulumo noma khona ungamlethela ukuthi ngiyakuthanda sibanwa nakho ngiyakupha.
So now tell me, and I'm asking you, and you can be truthful to yourself, that if you love someone, will you tell that person only in words that so and so I love you, or you will bring something as a gesture to show that you love that person?
Ngiyakubuza.
I am asking you.
Kwamgcina nini? Ngiyakubuza ke. Kunkulumi nalo waseceleni ngibuza wena ugcina nini ukuthi hawu baba ubaba wethu wena wasizala baba nangu sweet baba wagcina nini ngiyakubuza ngoba manje lokho ngizwa ukuthi hayi hayi siyabonga hawu ngambonga nje umuntu omdala ungasho ukuthi baba inanka madumbe wagcina nini umniko bamfundisa madumbe ngiyakubuza
so now I am asking you, and I am not talking about someone who is next to you, maybe your neighbor, but I am asking you that if you really love our Father who gave birth to us, as we know that the mission was formed because of his obedience, if you have this love for him, do you go to him and present something, maybe sweet as your gesture, maybe madumbe, anything that is the evidence of your love towards him?
When last did you bake a cake? Now I must say, it must be sugar-free. But when last did you bake a cake? But your mouth always speaks so loud, always speaks. But when last, even your own father, your own mother, when last did you do something and say, my parents, here's something for you. I've made it, even if your mother is still young. But when last did you say, Ma, just go out, we want, make even food for your mother, for your father, to prepare a meal for them. But oh no, your mother's the one that up and down, and you sit as a queen, or as a king. That's not the gospel of our Lord Jesus Christ.
Uma ngase ngibuze nje ukuthi ugcine nini ukubhaka ikhekhe ulibhakele nje lo muntu obalekile kuwe mhlawumbe uyena ubaba umfundisi noma ngabe kuthiwa alinawo ukushukela noma mhlawumbe ulibhakele ubaba wakho okuzalayo noma uma wakho nje utshengise uthando noma uyakhuluma nje ngomlomo kodwa izenzo ayibonakali awukwazi nokumthatha mhlawumbe umkhiphi ukumjabulise kodwa uyakusho ngomlomo kodwa izenzo zikho uzuhlale phansi deke ungenzi lutho kube uyena omatasataso oyaluzayo ube nesibindi sokuhlala kodwa ushamazo uthi uyamthanda
uthi wena hayi ngiyamthanda uma wami ngiyawazika uma wami ukwani kwena anginjalo hayi ngiyamthanda uAnt wami uyamthanda umlomo nje angiyabuza bazalwane ngixolele ukuthi ngiqala kanje namhlanje kodwa kwakubebele enhlizweni ukuthi hayi bazalwane kohleni bo ube ngcono ukuthi hayi indlu incane kakhulu igcwele hawu bengizokuzwa kahleke bengizokudla ngampela cha mhlawumbe siyafundisana nje sibuka wonke amakhono empilo yethu ukuthi kuhamba kanjani kuyakhanya kuyalunga noma kumlomo nje umlomo abanye baphiwe vele emlonyweni ayi kakhulunywa mawuthi mawubuka hawu akukho nokutshaliwe yabona mawutshala into ebhayibhelini okuqala kwaba kankulunkulu ngiyakwazi lokho nasenyangeni mayiphela inyanga ithi ekufika egcineni uqala ke kwakabani ngiyanibuza sifuna into ephilayo bazalwane sifuna into ephambili singakhohlwa into ebalulekile empilweni yethu. I was just saying the first fruits always belong to the Lord. That was his. Like the oldest, firstborn, first out of the womb, belonged to the Lord. Now my question is, even when it comes to the end of the month, what belongs to the Lord? I'm asking you. We need to help each other. Because often we talk. We like talking. That's a problem with Christians. But if you see what they do, then you wonder where they get all the talking from. Sengiyanibuza ke. Uningasho manje, hey, umalume uthi angibhake ikhekhe. Angishongi lutho mina. Ngiyasho, ngiyakubuza, ngibumbuzo nje namhlanje. Ungena nje enkonzweni, uthi, oh, uyamthanda uSpanibani. Uyathanda uAnt wakho. Uyamthanda uSpanibani. Umthanda ngomlomo. Hayi.
So now, brethren, it was just a question. So please don't say Malume said we must do this and that. But just for showing your gesture, just do something for the person that you say you love, your aunt or your mother. Not just say it by your mouth in words, but just to put it in action and show your love.
But I want to tell you a secret. If you do it because you feel you must, then it won't be a blessing. It must come from here. You hear that, children? It must come from here. If you do something because you're forced, then it's not worth doing it. But if it comes from a heart of thankfulness, of overflowing, then a person might say, the Lord will look at it with favor.
Uma njengase ngicobelele ngemfihlo, uma uzokwenza into ngoba nakho uyizwela uphoqekile, leyo nto ngeke izibe isibusiso, kodwa uma uyenza kusuka enhliziyweni egcwele uthando, uNkulunkulu yokubusisa lokho.
When last did you write a letter to Reverend Steen? When last? Hold on, when last did people write letters? You are here, you sit with your father. There are maybe one, two, or three, or four. But there should be a whole post office. A whole post office of people saying, Bamfundis, you know what? This is what God has done for me. This is how God has blessed me. Not a long letter. When I get letters like that from the office, I put them there or put them in my thing. And I don't even read them because they're too long. But it's just a short letter. One, two, and three. When last did you do it? I'm asking you. I'm asking you. But you... Okay, Ashir Ganjal. But it's a thing that you and I have to think about. When last did you take your parents, say, Mom, Dad, come, let's go to a restaurant, we'll buy food for you. When last did you do that? Come. Wie heißt du, kleiner Junge? Wie heißt er? Jens. Wann hast du Mama und Papa mal schon nach einem Toffee-Shop genommen? Du hast ja so viel Geld. Jens? Ja. Und so muss das in unserem Leben sein. Wir müssen, Papa, Mama, du weißt nicht, ob sie immer leben. Was du jetzt tun kannst für Papa und Mama, erst artig, lieb, aber dann auch Schönes für ihnen tun. I was asking Jens when last he did something for his parents. So. Sorry. I'm talking maybe straight. You forgive me. I talk loud. I talk straight. If you don't want me, then I'll be happy. I'll be happy. But I need help as much as you need help. So I think that's it. We read this morning out of Genesis chapter 25.
Namhlanje kuseni sofunda encwadini kaGenesis isahluko samashumi amabili ananhlanu.
As I said, somebody gave this and I thought, I'd like to share it with you.
Njengoba ngike ngasho ukuthi kukhona ke onginikezile lencwadi kwase kungifikele ukuba nginicobelele ngayo.
It's a very, very difficult passage to look at everything in a short time.
Kuyindima ke nokho ebukhulu ukuba ungabukisisa zonke izinto eziqukethwe yilendima ngokuphuthuma nje.
There is so much, and it's time maybe you go home. And please do it. Go home. Take this word. Read up about it. Find out more about it. You know how much you can learn? You should be the one standing here and saying, you know what? One, two, and three. This is what blessed me.
Iningi ingcebo efumaneka kule ndima. Uma ngase nje uyinike isikhathi uma usufika ekhaya, uyifunde, uyinike isikhathi nje uyifundisise, kuningi ongakuthola, ungama nalaphambili usho ukuthi nakhe ngikutholile yilokhu nalokhu.
But it's also a very, very difficult passage for a human to grasp and understand. Let us pray. Lord, we've prayed, but we again present this word to you. You wrote it in your holy book. May we grasp and understand what each and every person must. We're not the same, Lord. Our needs are not the same. But we pray that this word might see to the needs of each and every one.
ngenxa yokuthi inkosi yasifani umuntu nomuntu unesidingo esahlukile kwesomunye ngakho ke siyakhuleka inkosi ukuba lelizwi lihlangabeze zonke izidingo zomuntu ngamunye.
This we pray for your name's sake.
Lokhu sikhuleka ngenxa yegama lakho.
Amen.
Amen.
It's a story of Esau.
Indaba kaEsau.
And I'd like to say before I start, I myself maybe would never have chosen this word. When I grew up, for a certain reason, I feared some passages in the Bible. And that often caused great struggles within me. Because you feared the meaning and the application of that word. And often, when I would open my Bible, I would fear opening it to these passages. This was not the only one. But I feared and I said, oh God. Because you would often take that word and apply it to yourself. And God's word is sometimes, I wouldn't like to say hard, but sometimes it shakes you to the innermost being. And that's maybe sometimes how it should be.
Kwesinye isikhathi izwi likaNkulunkulu noma ngingafuni ukukubeka ngokuthi libukhuni, kodwa liye likunyakazise engaphakathini lakho likuthinte ekujuleni.
And if it wouldn't have been for some people, and that's why I don't understand when people say, what counselor, why go to somebody? Each and every person, if you look through history, needed somebody to help them by God's grace.
We need to carry
each other's burdens, the Bible says. And I'd like to say it this morning. If it wasn't for my brother Chel Olson, who often helped me also, I don't know what would have become of me. But I say this because there are people that maybe afterwards say, yeah, but you know what? Maybe I'm that person. I'm Esau. You know what? When you often think like it, it's not you. It's that person that's arrogant, that person that doesn't care, that person that carries on. That is the dangerous person. But the one that is sensitive and cries and often asks himself the question, is it me? It's not you. I troubled, and I can say that today. Otherwise, I wouldn't preach about this word.
Kaningi umuntu angaze acisha ifaniso noEsau athi yim loyo kodwa ke kuhle ukuba umuntu ayihlolisise kahle abheke akhulume lokhu akubonayo okuqondile bengeke ngikhulume ngalelizwi uma bengazange ngilibhekise kimi.
And that's why I'm thankful, and that's why I will do it this morning.
Ingakho ke nginokubonga, ingakho ke futhi ngizokhuluma ngalo lelizwi namhlanje kuseni.
Verse 29, Jacob was boiling pottage one day, that's lentil stew, when Esau came from the field and was faint with hunger.
Incwadi kaGenesis chapter 25, soqala ukufunda evesini lika-29. Kwathi uJakobe wapheka ukudla, kwafika u-Esau evela endle ediniwe.
Genesis 25. 29 reminds me, I put it straight at another point, but it reminds me exactly of Samson. Samson was also faint. Read a bit about Samson. He was at his end. He was perplexed because of being troubled by Delilah, asking him, where does your strength come? It's on the same level, I would put it.
Lendima ke esifundayo yamashumi amabili nesishagalolunye ingikhumbuza indaba kaSamson owayesefike ekugcineni kwempilo yakhe enesiphithiphithi phakathi kwakhe ekhathazekile ngenxa kaDelila owayembuza ukuthi ngaba amandla akho akuphi na.
Friends, it's very dangerous to be ridden by sin where you get to a point where you let go.
Mhlobo kuyingozi ukuba ujahwe isono uzufike esigabeni lapho uvela udedele khona nje uzivumele.
It's dangerous to be driven by lust and then let go.
Kunzima bazalwane ukuqhutshwa inkanuko bese uyayivumela ukuba isebenze kuwe.
Verse 30, and Esau said to Jacob, I beg of you, let me have some of that red lentil stew to eat, for I'm faint and famished. That's why his name was called Edom, which means red.
U-Esau wathi kuJakobe, akungiphe ukuba ngidle kokubomvu, sengidiniwe. Ngalokho igama lakhe lathiwa u-Edom.
Jacob answered, verse 31, then sell me your birthright.
Ivesi lamashumi amathathu anomuvo, wayesethi uJakobe, thengisa kimi namuhla ngefa lobuzibulo bakho.
That means birthright, that's the rights of the firstborn. The firstborn had rights. You hear, you are firstborn. You hear that? There are rights which God has given the firstborn.
Lobu buzibulo okukhulunywa ngabo la kuyilungelo umuntu ke singathi uyindlalifa noma uyingane yokuqala ilungelo abanalo. Ngithemba ukuthi niyaqonda nina ke niyindlalifa kuba ninelungelo.
Esau said, see, here I am at the point of death. What good can this birthright do for me?
Wathi Esau, bheka sengiza kufa. Linosizo luni kimi ifa lobuzibulo bami na?
Jacob said, swear to me today that you are selling it to me. And he swore to Jacob and sold him his birthright.
UJakobe wathi, funga kimi namuhla. Wayesefunga kuye. Wathengisa ngefa lobuzibulo bakhe kuJakobe.
Then Jacob gave Esau bread and stew of the lentils. He ate, he drank, he rose up, went his way. Thus Esau scorned his birthright as beneath his notice.
UJakobe wamupha u-Esau isinkwa nokudla kwembumba. Wadla, waphuza, wavuka, wahamba. Wadelela kanjalo u-Esau ubuzibulo bakhe.
You see, that last sentence gives you an insight of who Esau was. He despised that gospel. He didn't see the importance of it, and he scorned it, the Bible says. And that was his heart.
Lo musho wokugcina sifundile ukwenza gqame kubuye sobala ubone ukuthi u-Esau wadelela kanjani ubuzibulo bakhe, wadelela leli vangeli walishaya indiva.
A birthright belonged to the oldest.
Manjeke ifa lobuzibulo kusuke kwelalo omdala.
And the oldest would often get double portion of the inheritance than the more than the others.
Kaningi ke loyo suke mdala yena uthola ifa eliphindaphindwe kabili.
So an older person played an important role in the family.
Kusho ukuthi ke lo mdala usuke enendima ebalekile ayidlalayo emndenini.
But God didn't adhere to that rule.
Kodwa uNkulunkulu akazange ahambisane nalowo mthetho.
Although it was written many times, God took a different route.
Noma ngabe kuthiwa kwakulotshiwe kodwa kaningi uNkulunkulu wayevela akhethe enye indlela nje ehlukile.
King David was the youngest of seven.
Inkosi uDavide waye uthunjana emncane
kulama dodana. Person that was in the fields.
Wayelusa izimvu endle.
There was the oldest.
Babe khona abadala.
But God chose the youngest.
Kodwa ke nokho uNkulunkulu wayesekhetha lo mncane.
Because he had seen his heart.
Ngoba wayibonile wayihlola inhliziyo.
And I think that's important that we understand that right from the beginning.
Ngicabanga ukuthi lokho kubalekile ukuba siqonde nje sisuke eqaleni.
Judah wasn't the oldest.
UJuda wangesiye wayemdala.
He was the third oldest, I think.
Ngicabanga ukuthi wayengowesithathu kwa.
But the Bible says God said the scepter shall not be taken from him, and he was the one that ruled. He was the one that was important. God had seen his heart.
Kodwa uNkulunkulu wayesethi ke umbuso uzokusuka kuye ngenxa yokuthi ke wayibona inhliziyo yakhe wathi umbuso uzoba kuye.
So don't hold on to that because I'm the oldest, I'm the most important. It does not work in God's kingdom.
Manje ke ungalingi wenza iphutha lokubambelela kulokho ngoba kuNkulunkulu izinto ayihambi ngaleyo ndlela embusweni.
And usually in an inheritance, and I feel sorry for the girls, but they wouldn't get anything.
Manje ke kaningi maqondana nezamafa amantombazane ngiyaxolisa ngalokho ajwayele nje ukungatholi lutho.
But there's one man who cut across all that.
Kodwa ke ukhona umuntu ikhona indoda eyodwa eyavele nje yakudabula konke lokho.
It was Job.
UJobe.
Read the Bible.
Ulifunde iBhayibheli.
Job's daughters got exactly what his sons received. Job went against it and he was so to say, influenced by the Lord to do it that way.
UJobe kwaba sengathi uyaphambana nezinto ngoba amadodakazi akhe athola ife elinganayo nelamadodana akhe ngoba lokhu wayekuthatha kusukela kuNkulunkulu.
But if you hang on to because I am this and I am that, you are fighting a losing battle.
Kodwa ke uma uzobambelela ekutheni mina ngilokhu noma mhlawumbe ngikwazi ukwenza lokhu kusho ukuthi nje ulwa impi ongeke uzwe inqobe.
God will take something and do something with that very person you despise.
Ngoba uNkulunkulu kaningi uzothatha lokho okudelelekile emehlweni akho asebenzise khona.
And you find that with those that left the mission, they've got a big problem, and I'll put it straight and blunt with the black people. And that's why I said in the beginning, what a privilege, what a privilege. And may we never, ever lose it that we can work together.
Kaningi ke mhlawumbe kuye kwenzeke kulabo asebeke bahamba bayishiya imishini ngizokhuluma nje ngiqondise ngqo ngingashaya eceleni kuyinhlanhla futhi lokhu kuqonda ukuthi kuyinhlanhla kuba khona la emagcekeni asemishini.
Ukuthi sikwazi ukuhlangana. Laba hamba banenkinga nabantsundu. Banenkinga ngani na uNkulunkulu wabasebenzisa and lokhu kudelelayo ukubukela phansi uNkulunkulu uzokusebenzisa uyathanda uthandi ngiyakufundisa namhlanje mawufuna ukubusisa usiseka bamsana nalaba uNkulunkulu bakhethile ngiyantshela.
You know it is a privilege that we can work together because now those who left the mission they couldn't handle working together with the black people, but I tell you that it is a blessing to work with those whom God chose to use them as a tool in his hand.
I don't say everybody.
Angisho ke wonke.
But if you see some of what's happening, then you think to yourself, why?
Kodwa ke mawubona izinto indlela ezenzeka ngayo bese uyayibuza ukuthi kungani.
But I think we must understand from the beginning, our birthright is heaven, is our Lord Jesus Christ. All of us are firstborn. All of us are the same. God isn't partial. He doesn't choose. We are all the same in his eyes.
Simelo kuba sukuqonde lokhu nje sisuke eqaleni ukuthi ifa lobuzibulo bethu lisezulwini indlalifa inguKristu ngoba uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu sonke siyafana phambi kaNkulunkulu.
And we all get treated the same.
Futhige sonke
sibona. He died for us the same.
Wasfela sonke ngendlela efanayo.
Now coming back to the family of Isaac.
Uma ke ngibuya ngiza kule ndaba esifundile umndeni kaIsaka.
They couldn't have children.
Babengakwazi ukuthola abantwana.
And then Isaac prayed.
UIsaka wayesekhuleka.
Sometimes things happen in our life to bring us to our knees. Otherwise, maybe we wouldn't pray such prayers and seek God's face in such a way. If it wasn't for a problem.
Kaningi izimo esihlangabezana nazo ekuphileni ziyasondeza kuNkulunkulu zisenza ukuba siye emadolweni sihlangane nobuso bukaNkulunkulu ngoba ngaphandle kweyinkinga awusiboni kwesinye isikhathi isidingo sokukhuleka kuNkulunkulu.
And children, learn that from your young age. Learn when things you meet up with difficulties, when people speak bad about you or they bully, whatever it is, seek the Lord in prayer.
Bantwana lokho kufundeni nisebancane ukuthi zonke inkinga enhlangabezana nazo hambani niye kuNkulunkulu nalezo inkinga noma ngabe kukhona mhlawumbe okuhluphayo esikoleni yane madolweni ubikele uNkulunkulu.
And then Rebecca expected.
Rebecca ke wayese eselindele umntwana.
But in those circumstances she felt something which was not normal. She went to the Lord.
Kodwa ke kulezo ingcinamba wayese eyizwela ehlangabezana nokuthiza okungajwayelekile okwamqhubu ukuba aye kuNkulunkulu.
The Lord let the bush burn so that man will stop and go aside.
Njengoba sazi ukuba inkosi yenza ukuba ihlathi livuthe ukuze umuntu ezoshiya phansi konke ayikwenza ahamba ayobona lesi simangaliso sehlathi livuthe.
And Rebecca stopped and prayed.
Rebecca wayeseyeka phansi konke wayesekhuleka.
And then God gave her a secret.
UNkulunkulu wayesemambulela imfihlakalo.
If she handled it right or wrong, humanly we won't understand maybe.
Mhlawumbe ukuba kenzanga ngendlela nje efanele.
Because when you see mawubona ngendlela wenza ngayo umama lo, buyubuya ubuze uthi awu. Awubuya ubona ngeke ngingena leyo ndaba ngoba ukubuntu akuqondakali kodwa ngikwazi uNkulunkulu bephezu kwakho konke. And so God was over it. If you read what she did, but it's why, because a secret was revealed to her. If she did it her way, her thoughts, one day we will maybe understand if we have to. But God spoke to her concerning these children.
Indlela enza ngayo izinto mhlawumbe ngokomuntu waqondakali mhlawumbe akubambeki kodwa ke ngenxa yalokho uNkulunkulu wayesefinyelela kuye.
But it's interesting. Rebecca loved Jacob.
Lokhu ke kuhlaba umxhwele ukuthi uRebecca lo wayemthanda uJacob.
Isaac loved Esau. The Bible says it clearly.
UIsaka yena ethanda uJacob iBhayibheli likubeka nje kube sobala.
Clearly. And you know what? You know what maybe an influence it had? I don't know. But clearly the children could see.
Parents,
what damage we can do if we are partial and not fair to every child.
Singayimosha kangakanani izinto uma singayiphathi ingane ngendlela efanayo mhlawumbe sikhethe enye singayikhethi.
And what could have been the results maybe because of that?
Muphi umphumela wawuzovela ngenxa yalokho?
But God let it happen and it's written in the Bible.
Kodwa uNkulunkulu wakuvumela lokho ukuba kwenzeke kubhaliwe la eBhayibhelini.
But it teaches you and I, wherever we are, wherever we meet up with, let them always, and that's what you had with Reverend Stegan, you always were the person he loved, he cared. Anybody can say that. Anybody that worked through his hands can say that. And that's why they've got it against him.
Lokhu ke kuyisifundo kithi singafunda kukho njengoba sazi nokuba umfundisi bonke abantu ayisebenzisana nabo wayeba nakho ukubanakekela nabakwaziyo lokho bangakufakazela.
And you found Esau was hunting, looking food, preparing for his father. The other one was at home, looking at after at home, being, and the mother taught that child. You see the difference? Mothers, you haven't only got Jacob, you've got a few Jacobs. You've got a few Jacobs. Do you treat them with a heavenly mystery? Do you look after them with a heavenly blessing? I'm asking you.
UEsau wayehleze zingela ezingelela ubaba wakhe inyamazane kodwa uJakobe enoma wakhe benakekelana ngaleyo ndlela. Ngifuna ukusho ukuthi mzali awunayo uJakobe yedwa kodwa baningi. Umbuzo uthi ngabe ubaphatha ngendlela efanayo na?
And so Esau knew what his father loved.
Ngaleyo ndlela kuEsau wayiqonda ukuthi kuyini ubaba wakhe akuthandayo.
And so one day, after coming back from hunting,
ngelinye ilanga ke buya ukuyozingela,
he came back tired.
Wabuye ekhathele.
He was at his end. He must have been hungry.
wayesefike ekugcineni kokuphila kwakhe ekhathele futhi elambile.
It's impossible to think that you can come to your parents' home and there won't be food for you.
Akucabangeki ukuthi ke ungafika kubazali bakho kube kungabibikho ukudla ozokuthola.
There must have been food.
Kufanele ukuba kwakukhona ukudla.
But that it happened in this way, at this time, in this situation, is interesting.
Kodwa ukuthi lesi sigameko senzeka ngalendlela konke kwenzeka ngalendlela lokhu kuyisimanga.
It just brought to light that what was in the heart of Esau.
Konke lokhu kwambula noma kwangenisa ukukhanya kwaveza kwakusenhlizweni
kaIsa. So in our lives there are situations where you think, why must this thing happen? Why did, and God brings to light what's in your heart.
Kaningi nawe uyayibuza mhlawumbe ukuthi kungani ngihlangabezana nalezi inkinga kodwa uNkulunkulu usuke ekhanisa ukukhanya kwakhe veza lokho kusenhlizweni yakho.
And grace, that person can take it and work upon it and ask God to change it.
NguMusa lo muntu angakuthatha lokho okuvela kuNkulunkulu akusebenzise acela ukuba uNkulunkulu mhlawumbe aguqule.
And so when Esau came back, he was at his end. It's humanly speaking, you know what, you can get back home, but at home there's always food. But why he reacted like this, why he said what he said, is humanly speaking, you don't understand.
Manje ke kulendima sithola uIsawu esebuya ukuyozingela ekhathele, kodwa mayifika kube sengazuthi akukho ukudla, kodwa njalo kuba khona ukudla ekhaya, kodwa ukuthi kwenzeke ngalendlela kwenza ubone ukuthi ngokomuntu nje kunezinto ongeke ukwazi ukuyiqonda.
And he had to go to Jacob and see what Jacob was doing. Eternity would reveal, and we've seen part of it, why God allowed this thing to happen the way it did.
Nokuthi kazaye kuJakobe amfice ematase epheka inguna phakade liyakwambula lokho ukuthi uNkulunkulu uyazenza izinto kuba zenzeke.
And Esau said, Jacob, please man, give me of this red pottage. Give me of this red lentil stew. Specific color. A specific description.
Wayesekhalela u-Esau kuJakobe wathi Jakobe awungiphe mfethu kulokho kwakho nje okubovu kuyisimanga ukuthi kuze kuqaniswe nalombala ukuthi kwakubovu.
He was hairy, he was red, reddish, and even his name was Edom, given Edom red, and that he saw the red stew. For me that's always fascinating.
Yena wayaziwa njengomntwana owayebomvana futhi enoboya waze wanikezwa leli gama ukuthi idomi ngenxa yokuba bovu. Manje kungihlaba umxwele ukuthi konke lokhu nje kuvele kuqondane.
Friends, what's in your heart, you will always see. If your heart's red, you'll see what is red. If your heart is pink, you'll see what is pink. And I mean pink. If your heart as whatever it is, you'll see the next thing in that same color. That's your heart, and you don't see it. You don't recognize it. But others that stand by can see, oh, what?
Mhlobo ngifisa ukusho ukuthi lokho okuqukethe enhlizweni yakho ikhona ozokubona. Uma ngabe kukhona okubovu ngaphakathi kuwe, uzobona umbala obovu. Uma kukhona okupinki, uzobona okupinki ngoba lokho okungaphakathi kuwe ikhona okubonayo. Noma wena ungakuqondi, abaseduze nawe bayakubona.
Oh, that person, hey, that girl is immoral. Look at it. You know why? Because you maybe are like that. Oh, that boy, look at the way he walks. He thinks he's handsome. It's because you think you are beautiful. That's why you see it in the next person.
Mhlawumbe uzukhombe nje intombazane uthi awubheke nje kwangathi inesimile esixegayo ingoba wena onaleyo ndlela yokuyiphatha. Uzubona umfana mhlawumbe ehamba uthi uyibona ukuthi muhle, mhlawumbe wena ucabanga ukuthi umuhle.
You know, it's interesting. You can't always comb it with the same, but that person, I look at the way that person steals. Look at that person come. You know what? Maybe your heart is a thief. That's why you only see thieves.
Yebo wena sicabanga ngendlela efana kwesinye isikhathi kodwa nje mawubheka omunye umuntu uthi bheka nje ukuthi uyeba uyisela kwangathi wena oyiselo webayo ubona lokho komunye nje ngoba kukuwe.
Ask yourself why you always see it. Ask yourself.
Awuyibuza ukuthi kungani nje wena uhlezi ukubona lokho awuyibuza.
Esau that was red saw this red food. Interesting. He saw it. And he longed for it. If he was true, he said, I want that. And the same with you. You look at things, you read things. And you see it's filthy and you read it for the second time, for the third time. Because your heart is that filth.
U-Isawu wayaziwa njengokuthi ubomvu kuyisimanga ukuthi wavele wabona nje lesi sitshulu esibove simnandi nawe lezi zinto oyibonayo ngoba nawe vele unjalo mhlawumbe uyayifunda nje izinto ezingcolile uyifunde uzuphindaphinde mhlawumbe kathathu kusho ukuthi ngoba ngaphakathi kuwe khona lokho.
Your human appetite. You hear that? Not food. Not food. Other food. Spiritual food. Sinful food. Your human appetite is destroys your life. And not only your life, but people around you.
Indlala noma ukulangazelela onayo njengomuntu, hayi mhlawumbe yokulangazelela ukudla, kodwa indlala yokulambela isono, lokho kuyakumosha njengomuntu.
And maybe, it's jealousy in your heart that sees the wrong in the other. Maybe it's that jealousy in your heart which sees other people are jealous. We've often, Reverend Stegan, taught us these things, practical things, and then you must stop, and say, what's going on? Like Rebecca, run to God and say, God, what's going on in my heart?
Lomona ophila kuwe noma umhawu ophila kuwe yiwo kwenza ubona abanye abantu ukuthi banomona kaningi ubaba umfundisi wayesifundisa ngalezo zinto ingakho kumele sihlolisise sike sithuli kahle sibheke kahle izinto njengalokhu Rebecca enze.
Job said, I will keep my eyes from looking at a virgin, from looking at ladies, and ladies at men or boys. He says, I'll keep my eyes pure. That's what he said. But Jacob, Esau, his eyes were different.
Siyezwa masifunda incwadi kaJobe ukuthi wathi uzogcina amehlo akhe ukuba angambuko wesifazane ukuba mkhanukele, nawo wesifazane ungambuko wesilisa ukuba umkhanukele, njengoba sizwa ngo-Esau ukuba amehlo akhe amholela kulokho ayikhanukele.
And in the same chapter, Job says, when man's heart walk after their own eyes. What your eyes you perceive, is that what you think and you judge things?
Kuso leso sahluko uJob akhuluma ngawo ngamazwi lawo esiwazwile uyasho ukuthi lokho amehlo akhe akubonayo lokho okulangazelelayo ikona okulandelayo.
If you serve your own belly, your own desires, your own inclinations, your own gratifications, if that is what drives you, you will surely be punished.
Uma ngabe inhliziyo yakho iyengwa yilezi zinto ulandela zona na kanjani uzojeziswa.
If we deny ourselves, forget our own selves, put it on the altar, you'll break the force of the temptation.
Kodwa ke uma sinikela thina uqobo siyibeka phezulu kwealtare awukuzwe kahle lokho ukuthi ngale yondlela uyaphula amandla okulingwa noma amandla so.
And Esau saw this food and he desired it because he saw it.
U-Esau wayesekubona lokhu kudla wayeseyakhalela wakulangazelela.
Samson the desired woman, and the end was he lost that strength. He was robbed of it.
Njengo Samsoni owayekhanukela besifazane ngenxa yaleso sono egcineni walahlekelwa
yikho. But you can lust after anything. It can be worldly wealth. It can be worldly things. It can be worldly clothing. It can be whatever it is. If your eyes are fed by that and that controls you, you'll lose your birthright.
Kungaba noma yini engakwenza ukuba ube nenkanuko, mhlawumbe kungaba ukhanukela izwe, ukhanukela izinto ezenzeke ezweni, mhlawumbe ukuthanda imfashini, zonke izinto mhlawumbe ongase ube nothando lwazo, lokho kwenza ukuba ulahlekelwe ifa lobuzibulo bakho.
And Jacob saw his chance.
UJakobeke wayeselibona ithuba isenalo.
I think the brothers knew each other. They knew each other. They must have talked. What they talked, we don't know. But you maybe get a chance that maybe this wasn't the first time this topic was mentioned. Jacob knew the shortcomings of his brother. And I don't want to go into it because I said in the beginning, it's a thing that I don't want to delve into. But I speak what is on my heart and what I see in this whole thing.
Esau
took the food. I don't know. Did he eat 5 minutes? 10 minutes? I don't know. Maybe he did. But then he stood up and he left. Think of it. Think of it. In such a short time, in his whole lifetime, a fraction of his life, he gave away that which was the most important thing.
U-Esau simthole sethatha lokudla ehlala phansi edla, mhlawumbe kwenzeka wadla nje imizuzu emhlanu, mhlawumbe eyishumi, noma singazi ukuthi engakanani, wayesesukuma wahamba khona lapho, kodwa nje ngokuphazima ngesikhashana esincane nje wanikela noma walahla konke okwakuphethwe impilo yakhe.
As if to say, what is it to me? I've got a life to live. I don't know even if I'm going to get to that age where I will inherit it. He despised what was to become his.
Waze washo ukuthi kuyini nje ukuba nefa kimi, mhlawumbe nje wabona ukuthi ngoba ngisazophila isikhathi eside mhlawumbe ngeke ngifike kuleyo mnyaka, manje ngcono ngivele ngiliyeke nje lelive.
And Jacob knew, this is what I want with all my heart. This is what I desire with my faults, with everything that I maybe have. But this is what I want. This is what I yearn for. And the other person didn't care. He despised it.
Kodwa uJakobe kwaba yiyona nto ayeyifisa ngenhliziyo yakhe yonke ukuba alithole lelifa, kodwa lo elaliqondene naye wayengalinakile nje wayelishaya indiva.
There was no remorse.
Kwangekho ngisho
ukudabuka. He stood up and he left.
Wasukuma wahamba.
As if to say, does it really matter? Is it really important? People, and that's where the devil wants to get us. That we sin and we do things, it's not so bad. You know what? It's not the end of the world. It's just a small thing. It was just a feeling that I had, a desire that I had. What, so what? And you go up and you leave, not knowing that that thing is poison in your life.
U-Esau wasukuma wahamba nje kwangathi akonakele lutho, kwangathi ayikho nje into esimehlakalele. Nathi nje kalula singangena esonweni bese kuba nento ethaya kubi kakhulu. Lesi sono nje kuyinto encanyana nje bese lokhu kushaya indiva bese ulahlekelwa okukhulu uNkulunkulu abezokunika khona empilweni yakho.
Jacob had a yearning. Interesting. He had something that said, that's what he's got, I want. That's the most important thing in my life. That's what I've been created for. Is that your desire? Is that what God wants of your life? That, oh God, that is what I seek with all my heart. And you cry to him and you wrestle like Jacob wrestled with God. You wrestle with him and say, Lord, that's what I need in my life.
uJakobe waba nokulangazelela enhlizweni yakhe maqondana nalelifa esho ngaphakathi kuye ukuthi ngiyakufuna lokhu okubekela uEsau ngabe wena unakho wena ukulangazelela wenze njengalokhu uJakobe enza wabambana noNkulunkulu ubusuku bonke na.
You can say, ach, it was just mere words. In heaven, it was recorded. It was recorded. And what you think gets recorded. And friends, that's why it's so important that we live in the light as the Bible says. We must. We've got no choice. Doesn't matter what the people say out there. You've got, and I've got a life to live. And may we live in that light.
Mhlawumbe nje ungathi hayi kwakuwamazwi nje angasho lutho kodwa ezulwini konke kwakukhulunywa kwalotshwa simele ukuphila siqonde ukuthi konke sikwenzayo kuyalotshwa ezulwini siphile impilo ezothokozisa uNkulunkulu.
Have you got a heart like Jacob where you want to hold on? Hold on to what God has revealed for you many years maybe and you say this is the gospel that I sought. This is the truth that I've been seeking for all my life. Or have you just discarded it? In an instant, in a moment, it's gone.
Ngabuya phila njengalokhu uJakobe phila, njengalokhu uNkulunkulu wayemambulele indlela yokumela aphile ngayo, noma nje uyaphila ngendlela oyithandayo, ungakunako okufanele ukunaka.
I'm saying maybe my own words. Maybe Jacob had been fishing for some time.
Mhlawumbe nje lokhu ngiyakusho ngawamamazwi kwangathi uJakobe mhlawumbe lokhu wayivele lokhu ekufuna
nje. There must have been conversations.
Mhlawumbe khona ingxoxo
ababena. But that day came when the dam wall broke. And this was a day where it didn't happen just in an instant.
Kodwa kusuku lafika lapho kwangathi idamu laqhuma khona kwase kumbuleka konke kwakukhona kwenzekanga nje ngokuphazima.
This thing must have built up. That's how you read the Bible.
Lento kube sengazuthi yaqala kancane yakhula njengalokho sifunde ezwini.
God saw his heart. That's why he says there's something wrong with Esau. The Bible says even I hate Esau. Why? People, he didn't deal with it maybe when it was small. He despised it. He looked down on it. And that was the beginning of his end.
Kuyavela ukuthi khona kwakukhona enhliziyweni kaEsau. Ingakho izinto zaphetha ngalendlela azasho uNkulunkulu ukuthi wamzonda uEsau.
And so in our life, we get used to things. Slowly but surely, and it builds up, and it builds up. And it builds up, and God speaks to you, and he warns you, till the day the dam wall breaks.
Nathi empilweni zethu kuyenzeka kube khona izinto, uNkulunkulu asikhombisa zona ukuba silungise, kodwa singanaki, ziloku yikhula kancane, kuze kufike esigabeni lapho kube sengazuthi idamu liyaqhuma khona, indonga ziyabhidlika.
And you say, no, I'm not selling my birthright, not at all.
Bese uyasho ukuthi hayi mina angidayisi ngobuzibulo bami.
I don't want that I become a child of the Lord and I want to deny the Lord Jesus Christ. I won't do that. I won't sell that birthright.
Usho ukuthi hayi ngoba ngizoyeka ukuba umntwana kaNkulunkulu, ngeke ngize ngiyiphike inkosi futhi ngeke ngidayise ngobuzibulo
bami. Every day we have to make a choice. Which way do I want to go?
Kodwa imihla ngemihla simele ukuba sikhethe ukuba yiphi indlela esohamba ngayo.
And instead of being productive, using your time also for the Lord, you waste your time away with your own things and with your own business. And you say, but I won't be like Esau, but look at maybe yesterday. Maybe there was something. Something in your life, it's suddenly, things have changed and it's not the same. There's something else that has got in. And you're prepared to sell that which the Lord has done for you.
Mhlawumbe uyasho ukuthi mina ngeke ngize ngifane no-Isawu kodwa ukuhlole kahle ubheke nje osukwini layizolo ukuthi akukho yini okwenzekile kwaze kwaguqula zonke izinto mhlawumbe waze wafika esigabeni sokuthi uze ucabanga ukudayisa ngobuzibulo bakho.
Others trade it for money and for business. That's their goal in life. That's their aim in life. And you know what? They lose that birthright because of their own appetite.
Abanye bamatasa ngokuhwebelana ngezeimali nezamabhizinisi ngenxa yalokho ngoba bematasa ngakho baze balahlekela ubuzibulo babo baze balahlekela ukulangazelelo kwenkosi.
Somebody stands on your toes, you react, and in your reaction, you sell that thing, you sell which is very important to you and should be important to you.
Mhlawumbe kube khona nje umuntu ozokuphazamisa akhuluma amazwi angemnandi, kodwa indlela wena ophendula ngayo bese iveza ukuthi usudayisa ngalokho okubalekile okuyifa lobuzibulo bakho.
The way you stand in front of that mirror.
Indlela oma ngayo phambi kwaleso sibuke.
The way you prepare yourself for the day.
Indlela oyilungisa ngayo.
The way you want to look.
Indlela wena ofisa
ukubonakala. The way you want people to perceive you, who you are.
Indlela ofuna ukuba abantu bakubone.
The way you act.
Indlela oyiphatha ngayo.
Friends, and you say, Esau, I don't want to be like Esau. But that moment, you are in danger of becoming like that. It starts small. And it starts little in your heart.
Bahlobo ngaleyo ndlela bese uthi hayi mina ngeke ngifane no-Isawu kodwa zonke lezo zinto ezenzekayo empilweni yakho zikhomba ukuthi usufana nayo u-Isawu noma iqala kancane kancane kodwa zinobungozi.
And your eyes look at you. Your eyes look at yourself in the mirror. How the world would look at you. You understand? You understand? Ngizalo ugqoka ngayo uyayibuka la isibukweni uyayibuka uyayithayima ukuthi oh kunje 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 yakhuma la ngingasho kuningi ngiyayizana ke nina omama ngiyayizana ngempela and then uyibuka ngalawa amehlo chaza ukuthi inhliziyo yakho ileyo.
The way you look at yourself in front of the mirror, the time you spend there shows that there is something inside your heart. You are trying to see yourself. How do people look? What people see in you?
You see the red pottage. You see the red lentil stew in your life. You see it. That's why you walk like that. Young people, don't think we don't see. We don't need glasses to see. Don't think that. But we can see, oh, that's, you know what? There's another worm inside there. There's a big worm. Get rid of that worm. It'll eat you from the inside and finish you off.
Indlela abuka ngayo lesi stool esibomvu kwaba sengathi lokhu kumenza aqonta amatha silangazelele nawe umuntu omusha indlela owenza ngayo izinto mhlawumbe indlela ohamba ngayo kuyavela ukuthi khona ongaphakathi kuwe mhlawumbe kukhona nje lo mnyundo khona ozokudla uzuqede uma ungawudalula.
And the enemy of your soul wants to rob you of that birthright. Will you allow him? Because of porridge for 5 minutes, for 10 minutes, will you allow him to do things which you shouldn't do? Even as husband and wife, you shouldn't do for 5, 10 minutes, 30 minutes. Would you sell your rights because of that?
Isitha somphefumulo wakho esilwa nokuphila kwakho sizofika sikwenza ukuba uzame sikuzame ukubudayise wena ngaloku kuphila kwakho ngabe uzovuma yini mhlawumbe nawe mkhwenyana noma nawe makoti izinto ozozenza nje isikhashana esincane uzovuma ukuthi udayise ngalo ifa lobuzibulo bakho na.
Is that in all purity, in all honesty? And you say, oh, I'm not going to be like Esau. That was Esau's problem. And I'd like to read something later. And why did the Bible combine these two things in the same verse?
Mhlawumbe nje wena uzothi mina ngifani no-Isawu kodwa yilokhu u-Isawu wayeyikho kuyavela nasezwini khona engizokufunda mhlawumbe ekugcineni okwenza sibone lezi zinto ukuthi zihlangana kanjani.
In Hebrews 12, We can turn to that one.
Uma sivula encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nambili singayivula nje leyo ndima.
Verse 16.
Soqala ukufunda evesini leshumi nesithupha.
Maybe it gives us a picture of who Esau was, and I'll say and I'll give you the reason why.
Mhlawumbe lokhu nje kusidwebela isithombe kuveza ukuthi wayenjani u-Esau.
That no one may become guilty of sexual vice. You hear? That's the first. The second point. Or profane, godless person like Esau, or Esau did, who sold his own birthright for a single meal.
Ncwadi yamaHebheru isahluko seshumi nambili ivesi leshumi nesithupha. Kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esau. Owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje.
Mawukuthwa uyaqonda wena ukuthi ebusuku ofika lendoda lemfushanyana uyazi wena uyaqonda nawe uyakhumbisa abazalwane ukuthi hey mhlamba izibulo le ayikho that's why lendoda lemfushanyana izwe kwena yenza lokho akwenzayo niyakwazi lokho anginjalo. That's why lokho kubili kwamsana ukudayisa into igugu kwena into yasezulwini kongena uSathane.
I hope you understand and grasp that why the reason this short man, maybe if I may say a digolosh,
and they understand. There are many things we whites, we are stupid. We are utterly stupid. We don't see where we are. And I said in the beginning, that's why God put us together. There are people from other races that see through things that you'll never dream of. But why? Because you've lost your birthright. That's why you're jealous, you hate them. And God has brought us together. And friends, may I say this with my human weakness. Maybe there is no force stronger by God's grace if we can stand together.
Mhlawumbe njengabamhlophe kunezinto esingeke siyiqonde kodwa labo babukela phansi nobathatha kancane uNkulunkulu uyabambulela izinto bayayibona lezi zinto kodwa ke kukhona into enhle engasivele uma singase sisebenze nje sisebenzisane ndawonye.
Why do I say maybe Esau didn't live a clean pure life?
Kungani ngithi mhlawumbe u-Esau wayiphila impilo engemsulwa?
Esau sold his birthright. That wasn't the end. It just shows you, people, if we need to repent, then do it properly. Like Peter, when he cried, he repented of it totally. And you see, with Esau, it wasn't the same. There was a sign that it wasn't like that. He only found remorse like Judas later. He thought he's doing right. He's fighting the good fight. But at the end of the day, he saw he was at the losing end.
U-Esau wadayisa ngobuzibulo bakhe, kodwa akagcinanga lapho. Njengoba siqhubeka sifunda ukuthi khona okunye okwenzeka, noma ke mhlawumbe wazama ukuthi aphenduke, kodwa akaphendukanga ngendlela ephelele, njengoJudas nje wakhala, kodwa akaphendukanga njengoPetru owalila ngaphakathi, waphenduka ngeqiniso.
I can't interpret for people when they speak too long. I feel sorry for him. But let's listen what Esau did. Now Esau was 40 years old when he took as wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Bezameth, the daughter of Elon the Hittite. Esau, and of 40 years, ngizochaza nje kalula, wathatha abafazane ngaphandle kwesizwe sakhe. Ngizothi abezitha zakhe. Wathatha kubona. And they made life bitter. It's Genesis 26, verse 34. Now Esau was 40 years old when he took as wives these two women.
Lokhu ke sikuthola encwadini kaGenesis isahluko samashumi amabili anesithupha ivesi lamashumi amathathu nane. Kwathi u-Esau eseneminyaka engamashumi amane, wathatha umfazi uJudith, indodakazi kaBheri umHethi, noBasemathi indodakazi kaEloni umheti baba lusizi enhlizweni kaIsaka noRebeka.
Now verse 35, and they made life bitter. Hear this? You hear that? These very women, the Bible says they made life bitter and a grief of mind and of spirit of Isaac and Rebekah. In other words, heart and soul were made bitter because of these women Esau talk. You see part and parcel of his problem? Now maybe you understand more.
Ivesi lika 35 liyakuveza ukuthi isenzo sika Esau saletha usizi kubazali bakhe. Kuyavela ukuthi lokho akwenza kwabafikisela usizo Isaka noRebecca.
These two women were descendants of Ishmael. And there was also a fight. Ishmael, some said, and his mother said, he's the oldest. He's the owner of the birthright, all right? But God had made it different. But now he goes and he seeks of his own people. And that's why it just shows you what type of person he was.
Lokhu ke kuveza ngokusobala ngoba siyathola ukuthi la madodakazi omabili ayivele zukolwaneni sika Ishmayeli naye owake walwa elwela ubuzibulo bakhe. Lokhu kuveza ukuthi uIsawu enhlizweni yakhe kukhona ukungalungo kwakukhona ingakho esethatha la madodakazi abezizwe.
And the person you marry will have an influence in your life greater than what you can imagine.
Umuntu loyo ozoshada naye uba nomthelelo omkhulu empilweni yakho ongeke uzuze uqonde mhlawumbe ucabanga.
You just see a beautiful peach and you think, wow, that's now, and then you pray with an open eye, isn't it? All right? But always remember that person who you will stay with one day will have a greater influence on you than you can ever imagine.
Mhlawumbe nje wena uzobona ipentshise elihle libovu uze uthandaze uvule amehlo ungabe usabona ngokomoya kodwa qonda ukuthi leyo ndlela ozokhetha ngayo lowo muntu uzophila naye impilo yakho yonke.
Even King Solomon, what happened to him? If one is so bad, how can 300? It's nearly impossible, humanly speaking.
Siyakhumbula ukuthi kwenzekani kuSolomoni, kwenzeka into efanayo. Manje umbuzo uthi uma yedwa nje angasabe mubi akonise kangakanani abangamakhulu amathathu na?
You got no chance, have you?
Kusho ukuthi ngeke uze udabule na kanjani.
It's difficult to be a man and to keep on the track if the other side isn't spiritual.
Kunzima ukuthi ube indoda uhlala usemgqeni uma olunye uhlangothi lungahambi ngokomoya.
But blessed is that man who's got a wife that will pull him up and pull him forward. What a present, what grace.
Kura kubusisiwe noma ibusisiwe indoda enowesifazane ohamba ngokomoya ozokwazi ukuyisiza indoda ayiphakamisa ayitakule ayiqhubu ukuba ifinyelele phambili iphumelele.
You know what? And then you find that when children are young, everything seems often all right.
Kaningi ukuthola ukuthi uma abantwana bese bancane konke nje emehlweni abo kubuke ngazuthi kuhamba kahle kuzo.
Yeah. And it's so beautiful.
Kubukeka kahle.
Till the day they need to get married.
Kuze kufike ke lolo suku lapho sekumele bashade
khona. Then many things may come to the fore which you didn't even know that was in that heart.
Bese ke kwambuleka kuvela izinto zibe
phambi kwalo. The children always look so beautiful and it's ya mama ya papa. And ach, papa, oh, papa. But the day they get married, then papa is nothing anymore. Nothing. You don't even listen to him. Why? Because that was in your heart from the beginning. Papa or mama doesn't matter.
Bese kwambuleko kade kufihlakela enhlizweni yakho mhla usushada ubaba lo beyintandokazi usondelana naye njalo baba washada nje usumshaya indiva kasayinto yalutho konke lokhu sekuyambuleka ngoba bekufihliwe sonke
lesikhathi. It's rubbish. rubbish, utter nonsense, that you can say, I don't listen to my father-in-law or my mother-in-law because I'm married now. I've got to bow before this. The Bible doesn't say when you are married, you don't have to honor father and mother anymore. The Bible doesn't say that. If it does, come and show me. But I'll show you, you are wrong. You are totally wrong if you can despise your own mother because maybe my husband. I hope you understand it right. I'm not going to say something. You must understand that right. Because that's where your blessing will lie, from your parents. That's where Esau or Jacob would have got his blessing, from the father.
Kuyinto embi kakhulu uma uzothi ngeke usalalela mhlawumbe ubaba wakho noma uma wakho noma umkhwekazi noma umukhwe ngenxa yokuthi wena ufuna ukulalela nje indoda yakho noma unkosikazi wakho. Lokho kuyinto embi ngoba isibusiso sivela kuba abazali njengakho nje.
And then you blame your parents. You blame your parents for failures. Now it has failed in my marriage. Oh, this thing has failed now. Look at my child, and you blame your parents. My parents were too strict. That's why I've become what I've become. My parent was too hard. Now that's why I'm in with my children. Right? And you blame your own parent. That's an old trick of the devil.
Besekugcineni manje usugxeka usole uma wakho nobaba wakho ukuthi kunje nje kungenxa yabo ingenxa ukuba babengangiphathi kahle ingenxa ukuba babebukhuni usathani yona ndlela leyo angena ngayo kubani.
The longest chapter in Genesis, the longest chapter, was written about the story of Abraham looking for a wife for his son. Go read it. It's the longest chapter. Abraham understood. He understood, if I take one of these women from here outside, that'll be the end of my family, like with Esau.
Ncwadini kaGenesis isahluko okuyisona eside kunazo zonke ilapho sithola khona indaba la u-Abrahama efuna elindodana yakhe umakoti. Lokho wakwenza kwathatha isikhathi eside, wayinikeza isikhathi ngoba eqonda ukuthi umeke wathatha wabezizwe kuyobe sekuphelile ngaye.
And I would like to say something today. Maybe you are the one that blames your parents, but maybe your parents did things for you which no other parent would ever have done. They've given you things and now you blame them? It's an old trick. It's a lie. No wonder you hate your parents maybe because of that birthright that is in them.
Ngifisa ukusho lokhu ukuthi mhlawumbe uma usola noma ugxeka abazali bakho ngempilo yakho ingoba uqonda ukuthi kungakanani abakwenzele khona bezama ukukusiza ukuze ube nekusasa elikhakazile njengoba ubasola nje indlela kaSathane le yasebenza ngayo njengoba umqambi mama.
So Esau, he sold his birthright, then he went and got woman. Woman he knew his parents wouldn't like, because we read that. It made their parents' hearts, or it broke their hearts. But Isaac and Rebekah did not give up. They knew God is in control of everything.
Njengoba sifunda ukuba u-Esau wadayisa ngobuzibulo bakhe akagcinanga lapho wahamba wathatha owesifazane wabezizwe wenza okubi kakhulu okwaletha usizi kubazali bakhe.
But Jacob, because of his heart, you hear this? Because of his heart and his heart's desire, we can say with his mistakes, with the way he did things, but because his heart yearned for the living God, grew from strength to strength.
Kodwa uJakobe enhlizweni yakhe eyayigcwele ukulangazelela uNkulunkulu, yebo mhlawumbe singawakhomba amaphutha ayenawo, kodwa lento ayisenhlizweni yakhe yokulangazelela uNkulunkulu yamkhuphula yamqinisa kakhulu kunaqala.
John Bunyan wrote the book Pilgrim's Progress because of the very things he experienced. Thought, I've come to the end. I'll never make it. But that was the thing that drove him to write this book, although he never thought one day I'll get to that point. But because there was this uprightness, this desire to serve God with all his heart, God blessed him.
John Banyan esazi ukuthi wabhala incwadi uhambo lomhambi wabhala ngalokhu ngenxa yezinto ayihlangabezana nazo esebona ukuthi usefike egcineni kokuphila kwakhe wabhala ngezinto ayibhekene nazo engaqondi ukuthi liyini kusasa lakhe kodwa uNkulunkulu.
You want to sell the Lord Jesus, your birthright? Do you want to sell him just because of somebody else? Because of this lust or this evil driving you?
Ufuna ukudayisa ngenkosi yakho. Ufuna ukudayisa ngoJesu noma udayise ngobuzibelo bakho ngenxa yomuntu nje othize ingoba uqonda ukuthi kuzokwenzakalani uma wenza leso senzo.
UEsau ngokubona kwethu akacabanganga usuku lakusasa. Uthi manje ngifuna le nto manje. Kodwa uJacob ubeqonda ukuthi khona usuku lakusasa. Khona la uNkulunkulu ufuna ngisebenzisa khona. Unkhethile uNkulunkulu. Wabambelele kulokho. Noma uSathane afika vunga. And each gave little thought for tomorrow. Today, birthright, sell it, that's it. What does it matter? But Jacob looked at tomorrow and he saw that God needs him and God will bless him. And he held on to that. He held on to that and he grew. He grew by God's grace. And that's why you and I can never say, I've sold my birthright. No. As you are here today, you can say, yes, I made that mistake, but I can bring it to the light. And by God's grace, I repent of it and do it never again.
Uma usudayisile ngobuzibulo bakho, kodwa namhlanje njengoba sikhona kule ndawo usengaphenduka, ubuyele kuNkulunkulu ngomusa wakhe akuhlambulule akuthethelele.
Asiqapheleniki. Asiqapheleni ngoba sizoficana nezinto, mhlawumbe into encane nje. Mhlawumbe umuntu khona wakubulala into yakhe. Mara uphatheka kabi, uyamsola, mhlawumbe na usola umuntu o-wrong. Uzodayisela isibulo zakho yakho. Uzoyidayisa ngempela ngenxa yaleyo nto. Hawu, cabanga into yanamhlanje. Cabanga into yakusasa. Sicabange isiphetho sakho ukuthi uzogcina phi.
Now, brethren, we must be careful. We must be on guard before we indulge in things that will make us to sell our birthright. Maybe you broke someone's thing, and then now you are just trying to point fingers at that person instead of looking at yourself and being on guard before you sell your birthright.
And Esau sought it with tears. With tears. Because he thought that was his by right.
Yithi iBhayibheli uEsau wakhala wakufuna lokhu ngenyembezi, wakhala kuNkulunkulu ngoba eqonda ukuthi lelifa elakhe ngokwelungelo.
And you know what entered into his heart? Bitterness and hatred. You see where it comes from? It's because you take things lightly. It's easy to give up and to lay aside that which God has for you.
Ngenxa yalokho enhlizweni yakhe kwase kungena ubumuncu, kwase kungena nomona, kuyavela ukuthi lokhu konke kuvelaphi ngenxa yokuthatha nje izinto kalula, uyithole kususenkingeni.
But God wasn't at end with Jacob either.
Kodwa uNkulunkulu wayengakafiki esiphethweni.
Put him into a corner.
Wamvalele
ekhoneni. Jacob knew, I need God. If I don't, my brother will kill me. And God intervened because he sought with him and went deeper with him.
uNkulunkulu wavalela ekhoneni uJakobe waze wabona uJakobe ukuthi ngaphandle kaNkulunkulu ngeke akwazi ukubhekana nomfo wabo. Wayesemfuna uNkulunkulu ukuba amsize lapho esezobhekana nomfo wabo.
Let us pray.
Asithandazeni.
Lord Jesus, there's so much a person could say. There's so much which wasn't said. Lord, there was so much left out. But we pray, Lord, that this word will teach us to respect and to honor that which you've done for us.
And
if you ask us to turn from evil and repent, that we would be like Peter. That never did it again. Grant us such a heart, Lord Jesus. Because we need you in this time. We need to come closer to you so that you can work. This we ask for your name's sake. Amen.
Amen.
I'd just like to say something also. The church in this day and age of ours wants to be forced to save, to sell its birthright. There are laws being made across the world. Look across the world, even in our country, that would like the church to become like any other organization. And the enemy is at its worst when he can get Christians against each other. And he'll use maybe the one side and learn from the one side to rob God's church of its rightful birthright, which is to preach the truth of our Lord Jesus Christ as it stands in the Bible.
Nalapho kenza abazalwane baphendukelane aze angene uSathane enze ukuba izwi likaNkulunkulu lingashunyayelwa ngeqiniso njengalokho iBhayibheli likusho.
Ningakuthathi kalula. Njengamanje uSathane niyabona ukuthi kuhamba kanjani. Ukuningi sinathi siyakubona. USathane ufuna ukusitshontshela lokho uNkulunkulu senzela khona isizibulo sethu. Ufuna ukuthi kisidayise ukuthi singaphathwa uNkulunkulu kodwa siphathwa abantu.
We must be careful, brethren, as we can see that we have reached a stage where the devil is trying to make a church to sell its birthright and the church to be just equal with any way of living.
Bafuna ukuthi senze nje ukuthi sibe abantu, sibe amakholwa. Kodwa hayi abantu abamphilelayo uNkulunkulu, abamlalela cha. Yonke into fanele ihambe ngomthetho wabo. Akwazi ukushumela kanje. Akwazi ukukhuluma kanje, mawukhuluma kanje uzoboshwa. Siyakhona, ningakuthathi kalula. Leli izwi ningakuthathi kalula. Uzodayisa lokho kunakho.
We may not dare, brethren, take this word lightly, that we may sell our birthrights, because the devil is trying to make us just simple Christian by names, not Christian that live to the standard of the word of God.
Eshayina ayikho awuvunyela ukusonta njengathi. Ha, fanele ube registriwe. Uregistriwe nokukhulumende. Uregistriwe nje. Ngaphandle kwalokho awuvunyelwa, uyaboshwa. Bafuna ukontrola, bafuna ukontrola into kaNkuluNkulu. Ngizothi abaphetho uSathane, bafuna ukontrola. Iyokontrola kanjani abantu abanjalo? Iyokontrola kanjani? Ayikho leyo nto.
And then in China now, they don't allow you to get together and worship the Lord if you are not registered. If you do that, they put you to jail. They want to control you and give you the rules and laws how you must serve your God.
Thank you.
Siabong.